Rest assured, Celefenway Records, you've been warned.
Ha! I'm Zulu Sniper, man. Are you ha? Gi, dog, freestyle, part two. Assam! Your silly cat throwing punches that nobody cares. Just tell us some is blind, yeah, but fights is not my side defense. And send a chance, so your Zamu, your Dindambe chest. That's all in Dunen cook, me funny beef, who sits, I got the ass. Shall we data says your color, now my eyes red. In Delhi, same country, and yes, calling, gafundi mind, man. You can hate me, I don't mind, vel and get dog. Concord was in using, Jamang Yagas and Gatsing him on. I speed sick, I kill G's, go 16. I'm crown king, my rhymes give me C sharp G. Kimbilanga, I am a daughter, I'm Zelang, go fuck shit. Ngifana nenwele zomuntu omnyama zilwa negravates ashona iphansi zingamela ukugoqana uma uzadisa, you know that I'm going get you. Umina into engadliwa ngiyafana nenyoni yezulu. Sipheka amahithi konke nebhifu kule bhodi elicabhayo. Ikhanda lensizwe yayiza ngokuhlina nalo phakathi. Ngaqhathwa nezinja ngafunda ukusikhotha amanxeba. Walindela iphansi ngamfuqa ngempama yesinqele. Ungadinela isniper sokushutha ekhanda nge-rifle. Amajida wenza sense and I rhyme me. I think it's time you put your pen where your mouth is. Ngifala kuze kudwe ngiphala ze ngigqume. Lapho ngibhala ivese lenza umrepha fakaze avume. Ayi, banginika ipressure bathi mina kumele ngibe next. Uma ngirekhode studio kumele kunuke iphunga lezeze. Icwecwe nosnapper man liyohlalela strong. Ekasi bayaqava ngiyaphakamisa ngenkomba. Manje ithini esivusa induku ngathi ububukela iphone. I'm always behind bars, manika ngi-convicts. Nami ngigcikwane lafika ne-COVID. So fuck, kuthi wena uvume bani nami umina ubhak. Hacks, nina zinja kufike mina manje kuletivala. Blind, kuthi nina nje ningaboni niyathithizisana. Ngiyakhumbula bethi kumina mfana ugrap stage. Kanti abazi ukuthi iphupho lami mina ugrap stage. Haha, that was a weak line, in fact. Bagcwala umusic wami, how my deep lines connect. Peace mode, ghost mode, it's always war, disa. Ngiyingozi, ngiyijoni, into eronje, son. Umqingo wemisho, enomqonde. Ekhanda ubuciko bezisho, enzisho ngiloba. Ngivala, I haven't changed a fit. I'm still hella sick. Ngokubanje flu encane, manje usuzibona ushisa. It's like ngazala umpumuza, cause I'm trying to raise my ghetto. On the other side, ilukuluku. Lisa ngiyoba ngikantshela nguhaqa. Mokijima, bakuzondela ubala. Ngithandaza ukukhila bomrepha, ngiphinde ngibasontela imkana. Vela ngisabi, ngibakhwifela upoison. Uhlobo lozi snap. Paso Kimbila poison. Ngithatha igame ngoyifuck up eboxini. Nginje gqashula amachenzi wayithinta nje boy him. Midnight hlala ngivuka ngiloba kuyaziwa. Kumina kukho ukulala kuyoze kuse ngixoxa nebeat.
Wo, sniper ngaze kuphela amabhazi. Free beat phela le.
Ha!
I'm Zulu sniper, man.